sasa hakuzaa watoto. Malaika Bwana kamwambia utazaa. Password, chunga sana password. Password.
Password.